This is an MUT Radio podcast.
Shop. Sesiyangena kukudla kwethu kokugcina, but before singene laphayana kukudla kwethu kokugcina asidlule la.
Let's get farming on the Farmer's Corner with Khulekani Masango.
Let's get farming on the Farmer's Corner with Ukhulekani Masango. Khona ke studio namhlanje, live in studio khona. Ugqoka upink, there is a pink shirt day namhlanje. Ovele wadedela upink. Mr. Masango, sir.
Mr. Unjani.
Sikhona, khamba kahle kuwe.
Ah, ngiyaphila mfethu.
Right, let's get farming. Ngiyabona ukuthi na usune sting sakho lapha esithi wena.
Let's get farming on the Farmer's Corner with Khulekani Masango.
It is informative Wednesday right now, right about now, ladies and gentlemen. We do have Mr. Masango on the Farmer's Corner, and today we are discussing the poultry keeping. Mr. Masango is an MUT alumni, the professional farmer and the businessman, and also he is the founder and the director of Imasango Agri Services and Farming. As a professional farmer, uzobe siza ke to understand a poultry keeping. Ukuthi na sikhuluma ngani, masikhuluma nge poultry keeping. Mr. Masango, sesiyangena ke kwi interview yethu professionally now. Are you doing okay, sir?
Right,
I'm okay, man. I'm okay. Thank you so much for ukuthi uthathe isikhathi sakho uze studio namhlanje. We're speaking about a poultry keeping. Thina sazi ni poultry farming. Yini poultry keeping?
Oh, hayi, wazi kahle impela, bomu uthi wazi I poultry farming.
Yeah.
Poultry keeping ne poultry farming into ecishifane.
Yes, yes.
Because sikhuluma nje ngokugcina kwezinkuku.
Mhm.
Inkuku, amadada and so on, ni take a part of I poultry.
Yeah. I take I lokho esibiza ngegalkoni.
Yebo.
Galkoni. Now let us look at the importance of I poultry keeping.
So I poultry keeping ibaleke kakhulu for ukuqala nje inyama namaqanda.
Yeah.
So sikwazi ukuthola amaqanda, sikwazi ukuthola inyama, futhi kuchipu I poultry inyama echip kakhulu, a source of protein futhi.
Mm.
So and also with the poultry sikwazi ukuthola I fertilizer, so I source of fertilizer for abantu abaningi, and I fertilizer yakhona have I rich.
Yeah.
In minerals. Also futhi I poultry kwazi ukusiza ekutheni mhlambe let's say utshalile engadini yakho, utshale amakabish or spinach.
Yeah.
So ikusiza ekutheni ikwazi ukuthi idle inambuzane, inkukhu ziyakwazi ukuthi zidle inambuzane lezi ezidle ikabish lakho.
Oh, yeah.
So ngalokho futhi iyakwazi ukuphinde isize kakhulu. And also futhi I poultry sayidayisa inyama, siyasidayisa inyama.
Yeah.
Inkukhu sikwazi ukuthola nje inyama.
Yeah, yeah. Mm. Uyasho ke Mr. Masango ukuthena importance of poultry ilekhona futhi kuma pesticide. Inkukhu ziyakwazi ukudla lapha yana lezi namzane mawutshalile and all that, and also imanyo. Thina sikubiza ngomanyolo ngesiZulu. Angazi ke abantu abaZulu madoda bahlezi beyishitsha izinto obanyolo. From manure to manyolo, we are sure that there is the importance of I poultry farming. Let's look at the factors, Mr. Masango, to consider in I poultry keeping. What are those factors?
Oh, okay. So if you plan ukuthi wenze I poultry keeping or I poultry farming,
yeah.
So kufanele uqale ubheke uqale ukuthi isikhuku zakho azizomphazamisa nomakhelwane wakho, because
yeah,
singamphazamisa makhelwane before nje uqale I poultry keeping.
Yeah.
Nakini futhi if uzofika ekhaya kini ziphethe kahle nonke nayizobaphazamisa abanye abantu. So yona into kufuna uyiconsider risha eqala futhi leyo. And also ukudla kwenkoko kuyabizaka.
Yeah.
So kufuna imali, wenze sure ukuthi izokwanela ukuthi ukwazi ukuthenga ukudla kwazo. Uyazi ungamangala ukuthi isaka lokudla kwenkoko elilodwa i-50 libiza hlula isaka lempupho. So kufuna wenze sure ukuthi imali ikhona, indawo futhi ikhona, siyanakekelwa ke futhi.
Yeah.
Kufuna inakele kakhulu inkoko, zifana nengane encane. Ekuseni same time unikudla unikudla ngesikhathi esifanayo futhi.
Hayi bafethu, ngicabanga uthena I poultry keeping ne poultry farming sesiyayiqonda ke manje mayise khona la u Mr. Masako. Eh, uyacabanga sesixatshaniswa inkukhu fethu ezomakhelwane. Inkukhu zakho idizele ejaldi labi and all that. Maybe mhlampe just a random question before siqhubeke nembuzo yethu ekwi system. A random question, man. Uma uthe na ziyanakekelwa izinkukhu, sinakekela kanjani?
Oh, okay. So inkuku wethu njengoba ngitshela ukuthi sizanakekela, and inkuku ufuna I lecture yangifundisa.
Yeah.
Yayithi inkuku ifana nengane.
Yeah.
Because iphi inkuku iphefumula ngamathambo.
Yeah.
So umoya wenkuku usemathanjeni. So kufuna wenze sure ukuthi uyiphatha kahle. Because kwaphuka ithambo.
Mm.
sekuphileni kuyakho inkoko idla isikhathe sifana iyamazi ukuthi umuntu oyidlisa inkoko ayidide enhlobo ungayiqoka impahla ezimhlophe because yazi ukuthi uma uqoka impahla ezimhlophe udokotela uzoyijova so zizophenika meke yaphenika ke ayisakhulu kahle inkoko so kufuneka show ukuthi ufike uqoka impahla idime kahle uyidlisa isikhathe sifana nawe njalo because yangadla iba stressed yaba stressed I produce inyama yanele I produce amaqanda I sabuzalela iqanda just because it's stressed inkoko so like fanele balekele ukuthi uyiphathe kahle inkoko.
Mm, nice man, nice. Eh, ngaye ngabona, ngaye ngafunda ke nami ngafunda nje iphepha, eh ngahamba futhi ngaye ku training because I wanted to be a poultry farmer. Yeah, I actually like pitched the idea komunye yama competition about poultry farming. Bangibuza imibuzo lapha yani. I did not fail. Bakubuza imibuzo akakwazi ukuthenda kuzayiphendula kanjani. Let's look at maybe the different reeling systems in poultry keeping now, Mr. Masango.
Oh, okay. So if sikhuluma nge reeling system, sikhuluma ngendlela esigcinwa ngayo isikuku.
Yeah, yeah.
So if sikhuluma nge reeling system sigcina indlela egcina, so sigcinwa ngendlela ezintathu. So sine extensive system,
yeah.
Sine same extensive.
Yeah.
Mase siba ne intensive. Ne intensive system. So la sikhuluma khona nge extensive system, la sikhuluma khona ngokuthi inkuku zasihambele free range lapho.
Yeah, yeah.
Inkuku zakho zidedeliwe azivalelwe. So inkuku lakho zisuke zihambela mase sikhuluma nge same intensive la khona ubuye uyidedele ubuye futhi uzivalele isikuku zakho. So mhlambe during the day uyasidedela then later usuyazivalela ke futhi.
Yeah,
then
mase
sikhuluma nge intensive ke zivalelwe asiphume. So lapho ke i-controlled yonke into yakhona i-weather i-temperature khona futhi they show ukuthi controlled and also valela uvuli nje uyifitela ngaphakathi yonke into zenza ngaphakathi.
Yeah, so uzobuza omunye ukuthi na sengiyazi ukuthi na I have to keep izinto ezithize einkukhwini especially mayivalelwe ngaphakathi. Uzoyibuza komunye ukuthi na i-temperature on all those things and ngiyithola kanjani and futhi yini ebalekile kwi-temperature noma ingakanani i-temperature ebalekile einkukhwini.
Ngoba kusho ukuthi inkuku ziphila nge-temperature ethayifana neyithu abantu.
Yeah.
So inkuku inamaphi inempapheke.
Yes.
So njengoba inempaphe avikuzwela ukushisa kakhulu.
Yeah.
So this is why kufanele noma uzokwenza indle inkuku kwenza sure ukuthi it's well ventilated yabo.
Yeah.
So
yeah.
That izizokwazi ukuthi zikhule down isikuku zakho. And kunamalayitha khona ke hayi angafani namalayitha esiwasebenzisayo. Amalayitha akwazi ukuyifudumeza inkuku ama infrared lights.
Yeah.
So when I'm letting some info in Google lezo kuphela ke.
Nice one, nice one. Your last word, Mr. Masango, before I let you go, man, sesifundile pot keeping sakufunda ukuthi na zine stress futhi once zaba ne stress ingabe sakwazi ukukhula kahle. Hey, iyaquleka le Google le. Your last word about pot keeping and also to ama farmers maybe afuna ukwengena la ku pot keeping.
Oh, okay. So i pot keeping ningeza ngoba ngithi ziyana kwela kakhulu.
Yeah.
Mase uyabaleka ku right kufuya inkuku but azilifuni ivila azifuni futhi nomuntu othanda ama weekend kakhulu yabo umuntu oyitshela ukuthi ngolesihlanu then we groven Saturday value off uyabukusela into le Monday unepapalaza inkuku zakho izoba nenkinga ufuna bazi ukuthi ungena kulento ye poultry full time there wenakele inkuku zakho every time and zi right ke inemali amaqanda inyama and also futhi impaphe zakho nakho uyakwazi futhi ukuthi udayise zona ukwenza imiqamelo kanje.
How impaphe?
Yebo.
Hayibo, komele sikhulume ngayo, sibiza ngani ke lokho kweimpaphe?
Usebenzisa nje kona ukuthi wenza
amaphili.
Yeah, under pot keeping.
Ah, okay. Hey, Mr. Masango, thank you so much. We're going to be back on next week Wednesday. Uzobe khona futhi Mr. Masango sitshena kabanzi ngezinto ezithinta ikakhulukazi lapha yana iagriculture. We also know ukuthi na we're going to be having uNandipa from the South African Agricultural Awards abazobe benawo lapha na iICC uzobe sitshena futhi ukuthi na zithinteka kanjani lapho uzobe khona futhi
Mr. This is an NUT Radio podcast.